Chavu mujya muri kodisi producer Big Devi. Abavubuka tukaba mbera tetwagala kola. Tugenda tukole abavubuka ebiseera bigenda tulinokola. Fira tufune abavubuka tukaba mbera tetwagala kola. Tugenda tukole abavubuka ebiseera bigenda tulinokola. Fira tufune abavubuka twesibite mu tulo. Tetwagala kola emirimu tuzizala wa. Tetwagala kola ngezi tuzagala okwezala wano kwejerega si kirungi wadde. Abavubuka myaka 15 by'ebiseera by'okola nkusaba okola ofuna okolerera obukadde bwo. Watamera nkumba wagala okulya ogwatakola emitayito oliire ogwatakola emitayito oliire. Abavubuka tukaba mbeera tetwagala kola. Tugenda tukole abavubuka ebiseera bigenda tulinokola. Fira tufune abavubuka tukaba mbeera tetwagala kola. Tugenda tukole abavubuka ebiseera bigenda tulinokola. Fira tufune stand up no sitting down situla wansi eseno jendiko eduka misinde omvubuka wena kyalina kumanyi tokozesa amanyi ofune kumanyi tolaba umali yakozesa amanyi nafuna kumali tukozese kumanyi nafe tufune kumali emali. Abavubuka tukaba mbeera tetwagala kola. Tugenda tukole abavubuka ebiseera bigenda tulinokola. Fira tufune abavubuka tukaba mbeera tetwagala kola. Tugenda tukole abavubuka ebiseera bigenda tulinokola. Fira tufune
beri 17 mwaka gwatuka bulizi mukyatuka kino kikute ewakande mukibira enjala otuwola kata kawunga tekacagula omukyere tekutagulwa tasikute muzi tusabe Katonda. Muli wa dini ye tusabe Katonda. Tochikuta muzi tusabe Katonda. Muli wa dini ye tusabe Katonda.
Abavubuka tukaba mbeera tetwagala kola. Tugenda tukole abavubuka ebiseera bigenda tulinokola. Fira tufune abavubuka tukaba mbeera tetwagala kola. Tugenda tukole abavubuka ebiseera bigenda tulinokola. Fira tufune.